Tu ne vas ever forsake me, forsake me. Please ask my father that you'll never ever forsake me, forsake me.
Wanauliza mina kulaje, eti vitamina shindaje. Wanauliza mina kulaje, eti vitamina shindaje. Eti siri yangu ni gane. Papa God, jina lako litukuzwe, umenilinda na bado naona mengi, kimi yaka naona
uze. Yozali, na motama nangai yozambe, mbaki na mi, usinyache ni zambe.
Winae, winae,
winae,
Jesus, we are the winners,
winner.
Battle, battle, we won forever. Mina kulaje, eti vitamina shindaje. Wanauliza mina kulaje, eti vitamina shindaje. Eti siri yangu ni gane.
Mitego nimeshinda,
shinda.
Mambo nimetimba,
timba.
Amina naringa, 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 ringa na Yesu.
Kume Mungu, Adonai huyu ni Mungu mkuu. Sio mwanadamu, sio eksi ya nipige kiduchu.
Winae, winae.
Mina kulaje, eti vitamina shindaje. Wanauliza mina kulaje, eti vitamina shindaje. Eti siri yangu ni gane.
Nigo.